Kitunaka ashtray hapo. Bas.
Kitunaka tumenga kupi.
Unajua hii ni nini? Kwani
Yo, in the best ashtray.
Oh, ni maliza blu unajaribu kunitest za.
Every day.
Every day unajaribu tu kunitest.
Ndio.
To try and test my testes.
I'm going to go to the house. Lakini by the way, ukizana form ya dem, unaweza hata shtuka vile una do.
Unaweza shtuka
man. All the time.
Unaweza hata kutambua dem. Lazima kuwe na dish
plan. Kuna very additional expenses bana. When it comes to dem bana.
Hii ni
mzinga kapi za kunyangi.
Mazema. Bila nakaa.
Wapo unaweza kama una tish, sina tish.
Lakini pia hadi wewe.
Yaani lazima nitupange.
Mikasa the other day. Dewa ananishtua mimi ni mteka. Bro, Debza anakuwa scout wendo lipe.
Naenda ameku. Mazee ukiniita nishughulikie.
Si lazima akule.
Si la.
Lazima bwana. Kona then utajengwa for free.
Ikitu. You have to pay for it directly ama directly. Si lazima ikuwe in terms of monetary. Na pesa hivi unamlipa doa.
Kuna something you have to forgo.
Your dish you buy. Your move date ulimpeleka. You have to build up in the process.
Uwezi shtuka tu.
Uwezi shtuka iti oo meamuka oo ni aji unishtuka umedishi. Uwe ni Moses. I'm the burning bush.
Ulikuwa natembea tu kaipata.
Kama yako barabara kakishu tufike hivi kajani nisikizi. Ngori.
Impossible.
Ngori. Hata poko lazima umlipe doa.
Anyway,
so yeah,
we're going good people. Welcome to the Janasi. I'm your host Jacob Apio, aka the Black Aristotle, aka Dontes. Today you're back again, bana, with the boy like, hey, where did you come
from? Let me introduce you. Me, Nimrod, was still a golden boy. And the jina mnaweza nita nayo.
When your boss soft life.
CEO.
Kabis.
CEO soft life. Kwa nime employ wa boys wangu katha. But for now I'm the CEO.
Masama you're a honorable man.
Honorable member.
But you're just honorable man. On a money bano.
Tuna honorable man bila pesa si honorable. So you have to balance.
Things can just be happening.
People respect money, not the person.
Kukwele.
People respect money.
It does not matter.
Yeah.
Sasa tukiongele about people respect money.
Yes, sir.
Imagine doi kuna face ya budako, na badu unaulizwa hongo. Unakukwe story ya huru.
You can work chwani tao before as a rebrand, sindio?
Bro, one of the new story ni kukwele.
It causes some truth to it.
Amenda place iko na jina yake tho bana.
Uhuru Kenyatta.
Aenda Uhuru Gardens.
The Uhuru Gardens. Lakini manze the Uhuru family got too lucky.
Too lucky.
President 2010, yes. President came out. Bro Malusi, respect.
Unasema una remember everybody.
Hey, I really like Kenya by the way. But na vitu vingine tumbo kondogo zinatutatisha kaa always anaibia polisi simu kwa watu.
Bro, so polisi anaenda police station gag.
Anaenda kureport kesi kusema ni nimeibiwa, ili polisi nimeibiwa simu.
But mimi kwa naangalia like kwa other countries zinapiga police reforms and things of that nature bana. Huko haiwezi.
Niyo two levels. My levels.
But tunajua defunding the police ni government project bana. This is somebody who's responsible for security. Anangata like guarantee place of stay bana.
But so ba police wazee. I think they have too much power.
Na si lazima. Bro, human beings tunapenda authoritarian figures. Especially time ya struggle. Check it. Wacha ni kwa devil's advocate. Ukiangalia like dictators and shit. Kama Gaddafi li come through, time kuna struggle. Like when you're suffering, we always like to look up to someone else. Someone had solved your shit. So, hata mbogika ya Hitler, but... Lakini, you have to work for it. But imagine convincing a group of people to just follow you.
Yes, in corner power.
16 years though, alipiga hapo kwa party.
Rest in peace all the Jews. All the Polish people.
Lakini so alipatiwa nene. Warudishiwa do.
Aye, do. Miss the omona hizo ma camps. Have you seen how Hitler alikuwa anafanya mambo boy?
Yes, he kwapiga gas mask and everything like that.
Uliona hata after matter on my car.
Okay,
umeoza as in neon. I swear
umeexpire.
Hapana. Kuna kutesa. Yeah, Hitler ilikuwa different.
See, but since the Jews would show like $3.4 billion every.
Sawa.
Sasa pia turudishiwa ya kuwa colonized.
If they are paying, you can as well get paid dual to Tessa Kuwait.
Na sisi tupewe twice, hadi slavery.
Wanakuja raw materials walikuwa wanatoa huku.
Imagine, hizo vitu zingekuwa available for your grandparents and shit.
Wangesha kwa billionaire.
Si ushaomu.
As in generational wealth.
Very important, bana. But what is the problem with black families? Pesa urudi juu. Una work hard, then you have to sort people around you, bana.
You work hard for the gay. Whatever masemanga, that's how we call it. But respect all the black people.
You're speaking about black people, bana.
Black is beautiful, yes.
What do you think about Shakari Richardson, bana?
The weed girl. Me no honor, eh? You're new to your...
Mbona?
Kama NFL wenyewe.
Zee. Nasi anajua rule.
See, she knew what she did.
Kitu kisha semwa ni rule of law. Like, siyo ndio rule ya kwenda Olympic. Hakuna kuchoma. Mbona choma. Everybody has problems, bana. Selko na climate is due, her mom died, nini.
Okay, hii period kila msee watu wamekufa. You're a 5-minute excuse now. Shakari Richardson amemiss your Olympic sport. Alikuwa anafaa kurace 100 meter na 4x100 really.
4x100 bana.
And she's a good runner.
Eh, lakini mimi nakumbuka kina Shelly-Ann Fraser-Pryce nini. Female athletes wamekuwa crazy huko nje.
I really appreciate all the female. Hata the Ethiopian ones. Kimbia 5,000.
Kimbia long distance
and everything. Na Bekele.
Wanaweza cover how many kilometers as in?
Maybe kukula. Zero running. Maybe mouth running.
Umecover hii distance.
I think. Kimbia inahitaji tu discipline yake yenye lazima upractice for it. Wezi amka tu out of nowhere unataka kukula 3 kilometers.
6 a.m.
Mambo kia 6 a.m. Tunawajua. Na kuna tunafanya.
Buda. You have to overfuck you for you to run in the morning, bana. Umetoka.
Awamuki tu from nowhere, eh? Ati mimi, nataka kwenda kwa fit, I want to run.
Lakini unaona venye, how you always do things hivyo. Yes, okay. Remember, say, your dick is not your friend. Like, bro. Unakuwa like, ule demo alikuwa anaishi hapa down the block.
Yeah.
Mi ile demo nimedecide, nataka kumshtuli. Mi si mtu. Uli demo mse. Saizo ya diki nakwambia. Ya diki nakwambia do it. Awe sumkatie.
But your mind unajua to be eh? Ngori.
Kuna time unakujiwa. Saizo ya diki is limp imedoze. Unayuliza.
Where are you now? Where is your mind? Kamelalo.
Diki melalo.
Yongi. za chini.
Alafu nilikuwa na read something about chatbots but at least I like the dead can be brought back using chatbots. So it's an initiative of Microsoft.
Niko na a couple of dead homies I'd like back.
So wanachukua like social media yako, text, messages, recordings zako, alafu wana create.
Eh, basi vitu vingogopa technology.
Sasa imagine sasa unaongea na babu yako fulani. But sasa wale ni at what age? Juu kata chukua data yako. Eh. Si uko different ukigrow. So is it your 25 for you at 70?
Lakini Microsoft they're coming up with new ways and new technology to cap problem zetu mwanzo.
All the time.
I need to iOS I'm Android.
Ban Android too ban. Lucky it does not matter.
As long as when the call to my text, I pick a P.
It is functioning. It's functioning. Yeah. So Bill Cosby was set free ban.
Set free.
On a technicality though. Alikuwa ame make deal na the former DA. Unajua kuna civil case na criminal case. Saki test kwa criminal case. Hii case yake itakuwa tena za civil case. Civil case wende jela sana anacheka.
So bado anaenda jela but civil.
Alishapiga 3 years out of 10. Alafu new DA amekaa ndio alimekiza 3 years. Judy yake come through in a show authority.
Naona hawezi kuwa masifu mitilini ya
ajili. Sisi lazimu jaribu the biggest name unaweza pata.
Ni orea tu tu.
So in the same vein though. Mchikipi Onyancha metoka jela bana.
Onyancha likuwa nudisha
sisi. Ile 208 back in the day.
Alisema likuwa na kudisha 100 people.
But sasa hizo wanasema hizo zote zilikuwa wrong ati. Yeah.
As my things can miss them in a chain. Onyancha tu bada dendelea na spray yako. Unajua sasa yameekwa jela amekuwa more worse. Hiyo kitu miss the mwingine reform.
Wana sema that is something he did.
Spain as a reform. I know.
What do you mean as a reform?
Jela mzee, unajua jela akupea opportunity za kufanya
kitu. So unaona alikuwa guilty.
Ah, kwani walimjail for nothing?
Sasa hiyo ndio point yake.
Yeye anasema walimjail for nothing.
Alikuwa innocent. Hakuna.
But ndio asawa bonge, wewe jua kuna kitu.
It did not come out of nowhere.
It's to come from nowhere, from the air.
Things are just
things are just like that. No, that's common.
I would. So about two things that are happening in court, bana. Sasa sinazo liko shachikizi proceedings za BBI ni nini? But unajua pia government is ya chatu ati unajua vile people are feeling hopeful. Tunaona the people can win the case nini nini.
Ah,
washingi hapo kwa LSK buda.
Okay.
Fraud case. Ay, kwani you didn't see that story?
Wow. Under any means at lazima tutaifanya.
Wanasema wako na almost the 198 million. Is it under the goods purchase na kuna goods imekaa?
Government at least atajua mko na serikali ni mrefu time kwa kwako.
Amwezi kumnawachachishia hivyo.
Tunakataka. Alisema ni sijui unlawful ndio vitu wenyewe anafanya. Watati.
You can't be calling up the president.
How bana? Cheza chini. Hata kama una mbo, hata kama una kubwa wewe cheza tu chini.
Yeah, boda.
To live longer.
Since the same way pia anapigwa huku.
Yeye pia anapatikana.
Hey boda.
Kino. Mwana pia sometimes zake mbili. So anything else?
Chaini sha sema. I like to pay more loan.
Chaini.
Siju yenye tumechukua sasa hii inafaa tukushana lipa. Sasa hii July. Sasa tutakulipa December. Tuna postpone that.
Hatuwezi lipa hizo madeni. Chaini sha to own. Chaini sha to own.
Sha to own manzi.
What a scared was that jenga? They come with their own things.
So you can... So what you say to the idovle, how people ask for money from each other?
It's any same. You learn the same person you expect back.
Immediately.
So China pay go to South to demand, I'm going to name it. Under any means, mazo apate doya. Me so ni kula China ni hati
at all. But where's your chill?
Where's your chill, man?
Where's your chill? Huh? Yeah. Like, in the same way. Yeah. People are just talking in.
Yes, sir. I'm going to go to the house.
Na si yeye pia amekama out of nowhere. Mtu sasa ashakuwa na retiring mindset. Si ndio? You got to be walking in out of a spot like that. Ile ni blood spot.
Echo UFC spot. So how much UFC na sana participate? Mko ni maji.
You have the inner ability to just fuck up somebody bana.
Doing that.
Working for that.
Kama knockouts zao.
Alafu, but wacha tu knockout. So if you're facing mtu wa submission, someone like Khabib,
ataku submit. Tap that shit.
Ashangizo kwa amba, flan.
Yeah. Shit sinavunja wa same corner.
So he's going to separate your shoulder, bana.
Hiyo ni uchungu.
Shoulder kwa hiko wa aje. Mwesha kusema 700k was not enough.
Hey, respect to Mosh. Mi lazima ni amke daily, ni tafti ya Mosh.
Lakini sasa hiyo kwa music videos and everything.
Shitty. Shitty ya mafod. Shitty ya mjaribu. Siku mafod amemfanyia favor. Lakini ya Mosh sasa hii ni mfake. Time yake isha pita.
Mwana.
Akubali tu apige janta hii. Iko act. Nihitaji tu talent kwenye siyo Mosha France.
Lakini si, atateka advantage of your mlicho seme ni drunkard au same reform.
That I watch mlicho seme.
Christian. Christian's to my dog.
Amama. Yeah, barakoli nilano Mosha. Nakumuka tu Mosha mkwa na wachekesha. Tidy high.
Sham to me hapo chowani.
Hey chowani, hey mazio Mosha nda kwa moka. But Mosha minona badu.
I see you for then. See the same.
Hapa to say. Mosha nito napenda pomme. We check the video flani anabebwa. Respect my boy. So yeah, I have to work hard for Mosh daily.
Not for yourself.
For myself. To wake up. Bills, death and Mosh. Show that.
You're also looking for your home. Like maybe home is where you can watch porn full blast. Mjinga.
Eh, full blast ina mwanisha you are the safest player. You are the safest place.
Si ati umevaa earphone, si ati. Si ati kuchinia kita.
Hakuna, eti umelock mwa mlango. Loko na rimi sume chill.
Fuck, we.
Pole.
We.
End joke big ya, so big ya, so big ya meleo.
Okay. Slutty motherfucker.
Sayadi wa.
Bana, lakini pia you can't fight who you are. You lose, bana.
You lose.
Bana. Winning is important. Life only celebrates winners.
Doesn't care for losers.
I wapi. Wenda kwa character kwa story ya mtu mtoka kwa story yako.
Na mtu anataka pia ku. Ai, yezi work.
Yezi work aje.
Wewe na work aje. Ndiko character.
I see. Sipali umepata ba.
Oh, whatever works.
So an exploit any opportunity possible. The note are you working for?
As long as you're working, getting the money, that's all that matters. No, okay.
Hey, Buddha. Kajuzi nimeenda like your local tu, unajua. Kitu kifilopi, unakipata few coins in you. Unakipata kuselebrate hapo. Sipalata wapiga shisha tuwezo na dem bana.
Hey, lakini shisha, mina shuku na ukopa shisha.
Na himba wana, hiyo ndi too much smoke.
Wana puna shisha?
Aje, unachukua tu mdomo.
Hata si mdomo. Nima zindi kukunyo shisha kitu wakonga ni kutapika. Fuck,
I'm going to go to my house. I'm going to
go to my house. I'm going to go to my
house. The same shit happens with cigarettes and shit like that.
Nah, nah, bro. You have to come straight.
Tobacco fucks me up. I miss you.
I only do one. naijua peke yangu.
You must do everything in moderation.
Yep. Uwezi kuwetu weni jack of all trades when it comes to drugs in the streets.
Aje.
Hey, utakufa, utalala mteja.
But CPS are like to perception. So once you just choose one thing and ride with it.
Yeah. Whatever works, choose one and to leave. But I'm in your office and I go.
Speaking of relationships, but one of the relationships, they're always working on the guy. Nikao dem ako very perfect. Yeah, ni work of art. When you can analyze feedback yako inawasiji kuwe better.
But leave it.
Aze. Kwani yako perfect aze. You must be held up to a standard. You can't just be moving around like that.
I'm going to purpose for life.
10 points for Slytherin. I'm going to out of space. So, you want to check US military requirements, my money, the spaceships, and everything. You want to believe in Ukwell? But I saw something. So, see, like, but it's a bit to be an to the chef and you can like it. Like when the US pilot are talking Pakasayama, who come at 202, 203 every day, I'll go on a UFO. Excuse you.
See, me na bonga to but, sijaijua. Mini blank kama kwa hiyo shit.
So, in general ignorance. That is all you're doing. So, you're just sharing general ignorance.
But. No. Kuna tukai, kuna UFO, ati, yo uliona ati.
Sasi kuna patterns that were released.
Ano sa mi na shuku Mungu ni ule aliunda. Na doubting Thomas number one.
Ni wewe. Kwa
kuna unda wase, ni ya kina sisi. Hey, juu until nione, mi uwezi nipigia riba.
Sasi nakwambia, kulikuwa na pattern. That is because mechukuliwa na the US government.
Yeso.
Zeparatu ni Chinese government kuna patterns ya spacecraft naka the same na what is being described. So tujika ini human technology.
Ama ni kitu
vengu. Asumazua papio, ini ito usi